win. Listen, 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 listen. How true? How true? How true? How true? What? How true? How true? How true? Nature. Zima.
Yamani wemkaka, wemkaka, wemkaka. Bina kuita sabona witiki. Yamani wemkaka, wemkaka, wemkaka. Bina shida na we sabona witiki. Yamani wemkaka, wemkaka, wemkaka. Bina kuita sabona witiki. Yamani wemkaka, wemkaka, wemkaka. Bina shida na we sabona witiki.
Hivi unanitakia nini wencha wambona unaboa? Kila mda jina rangu pipi kwani unawashwa? Kwanza weni maraya kwa kila mtu unagewa. Tena story zako tayari mesha zipata. Eti unataka unirei kupisa zako za mchongo nyo. Unaishika mapuku kutanga tanga re huku kesho huku. Yani unauzi goje. Kwanza urisikia wapi muha anaporelewa? Urisikia wapi muha anaporelewa? Na uriza urisikia wapi? Urisikia wapi? Urisikia wapi? Urisikia wapi? Wezo mbu urisikia wapi? Urisikia wapi? Yani mechitaki, chitaki. Wezo mbu chitaki, umechina we chitaki. How true? Chitaki, chitaki. Wezo mbu chitaki, umechina we chitaki. How true? Eh? Wezo mbu, eh? How true? Eh? Wezo mbu, eh? How true? How true? How true?
Sia tena sa kukuona we mara ya mkubwa. Doma na umejaza madawa ndani kama duka. Tena ukome kome kunishobokea kama choo. Au ni mbibu seremani haji ya kupe show. Naribdo na upiru we mpaka utaomba po. Oya tena ukome kome kunishobokea kama choo. Au ni mbibu seremani haji ya kupe show. Naribdo na upiru we mpaka utaomba po. Kwanza urisikia wapi muha anaporelewa? Urisikia wapi muha anaporelewa? Na uriza urisikia wapi? Urisikia wapi? Urisikia wapi? Urisikia wapi? Wezo mbu urisikia wapi? Urisikia wapi? Yani michitaki, chitaki. Wezo mbu chitaki, umechina we chitaki.
How true?
Chitaki, chitaki.
Wezo mbu
chitaki, umechina we chitaki.
How true?
Eh?
Wezo mbu,
eh?
How true?
Eh?
Wezo mbu,
eh?
How true?
How true? How true?
Amini kwa marikiwa ni Manzoni Music hapa.
Awe,
awe,
awe.
Namba yangu ya kazi ni 07 50 97 81 43.
Ni Nature, ni Nature. Piga, piga, piga.
Nature, Nature, Nature. Piga.